introducing the classic DJ, Extra Boy, DJ K.
Here's another one, here's another one, here's another one.
Alikuja kama masihi, tukamchangia sadaka. Tukamona nabii aliyeshushwa siku ya Pasaka. Tukamtolea nadhaka ili kanisa lijenge.
Na bado akamlaza muumini kifo cha mende. Hivi unamkumbuka babu?
Babu aloliondo?
Yule mfugaji mwenye blichi la kikopo. Watu wamekufa, watu wamefungwa, watu wamepoteza biashara.
Sasa umekaribia uchaguzi, amerudi chama tawala.
Vijana
tu waigunga. Simoni udangani.
Mbona ashapata mchumba? Sio vibenteni wa zamani. Yule fundi gereji chawa sikamteka bibie. Na wamefungua mgahawa, yani wote mamantili.
Na kuna demu aliachiwa mtoto,
akaolewa na mtoto,
akachana na mtoto,
akabaki anamlea mtoto.
Hizi ndoa za mjini bwana zinasikitisha.
Maana ufungiwa chumbani na uvunjikia hizi.
Soka la bongo linakwama wapi? TFF manake ni
Tanzania football failure. Ndo nachojua mimi. Unamfukuzaje amunike ili udhaifu umfuge?
Mlimpeleka mlevi akacheze namba
mmoja. Kilali kibono imeshakuwa kelo. Ukuta tunavunja kwa tindo. Wameshapigwa huo kodolo. Na kiki za kikolo. Majita tushapiga kishindo. Hili ni fagio la chuma. Inamoa bisiki. Safisha vitaga kwa moto. Simba kage ukaduma. Jakwale pitiki. Ukitufata weto wa boko.
Maremu alisema mnyonyaji. Kwani mziki unamasiwa?
Sasa Mungu kamuitaji na bado hajafanikiwa. Hivi unadhani ndani ya mjengo nani ataliziba pengo?
Acha maisha yaendelee, jasiri ameumaliza mwendo.
Aliyokota almasi mchangani alikuwa Miss Tanzania.
Na aliyekuja inunua dukani ni mganga aliyekuwa na nia. Ya zati la pakati wakatokea. Mara mia akatumia, ila mwamba ni mnyanyasaji wa kijinsia.
Saskiza man, kipishe mama Ivan.
Tupo tupo tu ila tupo kaza man. Nawe vipi kwani, mbona wife simoni nyumbani?
Hey chill man, sina majibu, deal done. Bungeni dele majanga, viongozi wameshiwa mada. Hivi mbunge wako wa Tanga, hoja zake unazisikia?
Sasa zisikiaje, na nasipika mbovu za wanakijiji. Ila fundi wao nakuja soon kutoka Ubelgiji.
Nabi Tito na Dr. Shika, tayari wamesauliwa.
Mwenzao Mariamu, biriani anapika anapakuliwa.
Bongo bwana, ndo nchi na usapoti sana ujiga.
Utashangaa mbaruti kala shafu balozi wa
kiniga. Kasema, kadiko numele ya kutema. Wakitaka tuye tesema. Mie mure zemrafiki mwema.
Kwele ura tunama wewe ni natunawe. Ura tunama usina. Zungumza na mi mchana. Zungumza na mi usiku. Kama ifa ya tanda tobitu. Usishinda mena kichwa. Tumalizane ya kaisha. Mwyo nirudishe maisha.
Moyo unanikosea, moyo unanikosea, moyo unanikosea, moyo, moyo unanikosea, moyo unanikosea, moyo unanikosea, moyo unanikosea, moyo unanikosea,
nilibu chuzi tiva yangu.
We haya
umeziaribu zote hisia zangu.
Basi sawa.
Moyo mbona umenitoa chambu? Moyo we unaga chanjo. Moyo umenifanya pango. Moyo ishiwi mipango. Wangu wote unawaleta kwangu. Wanauchiti nao ni wa kwangu. Walevi wote nao ni wa kwangu. Mbona unajitesa?
Usishindane na kichwa.
Tumalizane ya kaisha. Moyo nirudishe maisha. Tuputupu nimekwisha.
Moyo unanikosea. Moyo unanikosea. Moyo unanikosea. Moyo, moyo unanikosea. Moyo unanikosea. Moyo unanikosea. Moyo unanikosea.
Nobody can test the way you look tonight.
Nobody.
Girl, your character's sweet and the way you move and hold me tight.
Flawless skin, the back in your eyes.
Sweet African daughter, I wanna bring cows to your mama.
You make me say yeah, I'm loving what you do, say yeah. Rusha, rusha, mikono, do say yeah. Oh yeah, this feeling that you give me.
And baby, let me take you for a ride to another place where you and me can feel alright. Niki kuona naona ndoa, sweet African daughter, I wanna bring cows to your papa. You make me say yeah, I'm loving what you do, say yeah. Rusha rusha mikono, you say yeah. Oh yeah, this feeling that you give me.
nisaga niambie tuakomeshe tuakomeshe vishadai wavimbe wateseke we nipende tu nipe na nyota ntembele wacha wivika kura nipe tushikane tuakime Dokta mikoto ndo mana nikona mweza koni na pona Umenicha akili ni ndo mana kutanja mweza koki langoma Baby, tuifiche yo siri Tusioneshe dhahiri Wanga wana subiri waone utamyo ni mwanga Wambili awe mbili Mwaza tuwe Atakata, atakata na penzi lako Antadata, tadata, kini nyima icho lichokuwa nacho Naridhika, ridhika, naridhika na humba lako Na kuahidi ntakufa, nikija kulikosa ilo penzi lako Bembe, mahabuba bembea oh, Bembe, na kuruhusu ninginia Kwenye moyo wangu Bembea Lazizi bembea oh, oh, oh. Bembea Mweza kona sikiara Sada
Nasi tunazima data Zimu zao tunakata Tukana neka mama bacha
Yeah,
Mwere
yeah
Ulivyo mtamu ratele Ratele Sikaru songeze Juzu nauzo ratele Eze, juzu na uzuri unao na shiba Mahaba legeze ah, Kinikusa na sisu Kinikusa na sisu Janja bingwa kusasabua Meniweza mtoto wakishua Shira zangu zote na tatua Ndo marada kubenda Palipo ufa tujenge Usisikize wabambewe Nipende nikupende Nando mratele Sikaru songeze Juzu na uzuri unao na shiba Mahaba legeze ah, Kinikusa na sisumua Janja bingwa kusasambua Meniweza mtoto wakishua Shira zangu zote na tatua Ndo marada kubenda Palipo ufa tujenge Usisikize wabambewe Menipende ni kupende Nando manana kupenda
Tuifiche yo siri Tusoneshe dhahiri Wanga wana subiri Waone utavyo ni mwaka Hey, wambili hawe mbili Mwakwaza tuwe wakweli Mbea wana subiri Wapate chakusemaga
Ipo juu tisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro Ipo juu tisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro Ipo juu ya mawe Ikonye kwangu kangia
Trying not to diss you Mwenza komini liko zina ishu mpenzi Hopu kosawa my darling. And I've been trying not to miss you. Ila unapoenda buto yangu maumivu. We yangu dawa. Oh, oh, oh.
Chumbani kwangu kaingia kunguni gani. Mara kwenye kitanda, mara kwa shati. Ai, haya ni maruani. Yanafanya nakosa amani. Wenda siyo fungu langu mekose kuchakua. Tushazamisha meli yameisha. Nitaambia nini waingo muhana tirena. Na my feelings ingawa sijiwe.
Hayaoni macho yangu
kisa kidene.
Koropo yutambi umetumbukia
kisa kidene.
Oh, yalla khidira yangu. It's never gonna be the same. No, 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 no.
Me. Tu es mon unique pensée, oui, ah, ma belle. Elle m'a la vaille. Depuis que tu es à moi, kacha. Nanazo kacha, bando kuma yanga. Nanazo kacha, kacha. Depuis que tu es à moi, nanazo kacha, mama. Nanazo kacha, bando kuma yanga. Nanazo kacha, kacha. Nanazo kacha, mama. Baby, sans toi je perdrai
ma raison.
Je serai comme un corps sans mot tema. Qu'importe les hommes chéri, t'auras toute mon affection. Je t'aime sans me retenir. Ma place est auprès de toi.
Ne t'inquiète pas mon amour, on va vivre tous les jours comme la dernière fois. Mon animal, un ami sort au commis. C'est pas grave.
Depuis que tu es à moi, kacha. Nanazo kacha, bando kumayanga. Nanazo kacha, kacha.
Depuis que tu es à moi,
nanazo kacha, mama. Nanazo kacha, bando kumayanga. Nanazo kacha, kacha.
Mets ton route, ah bébé. Vu qu'on est mariés, nos ex nous maudissent. Laissons-la nos jalouses.
Depuis que tu es à moi, kacha. Nanazo kacha, bando kumayanga. Nanazo kacha, kacha.
Nanazo kacha.
Depuis que tu es à moi, nanazo kacha, mama. Nanazo kacha, bando kumayanga. Nanazo kacha, kacha.
Nanazo kacha, mama. Nanazo kacha, mama. Nanazo kacha, bando kumayanga. Nanazo kacha, mama.
Take you to Alaska, Jamaica with after. Don't you just
sure for your love, mother boxer. On the Gucci, Gucci, yeah, yeah, yeah. I be your lover, your fire. Say nobody can be when this fire. My baby never take you out.
Everybody shadow mado, nana, everybody shadow mado.
Say na 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 na. Shake your head if you feel okay, cause a lot of you victory. I know worries not get to it, and nobody has them to it.
Siko una sekunde na miss. Sajuliza menipa nini. Kila story na yopiga yendo mada. Nagombana kabisa wakimdis. Nakumia kwa moyo na his. Najuliza menipa nini. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitaki sare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitaki sare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
I belong to you, you belong to me baby.
Do na do na do na do. I do for you.
Suma Suma.
Baby, please tell me once more what you like about the feeling.
Yeah,
honestly,
yeah.
I wanna show you a feeling you too.
Let me take you to the class.
Let me take you to a nice place. Let me take you to a nice place. Let me take you to a nice place. I'm caught up in you and I'm tempted to stay with you. Kikona na zuba, oh bebe, inapando na kicha,
oh bebe.
Namkunja kabisa kama kambare,
nashinda kabisa sitaki sare.
Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Namkunja kabisa kama kambare,
nashinda kabisa sitaki sare.
Hakuna tunguri mambo ya chare. chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
Belong to me.
Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
Belong to me.
Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu.
Yeah, yeah.
I say no, no. Baby, you be the one. Yani huna kasolo. Sura shepu, no number nane. Nipende ni kupende hadi tufanane. Kama kinyozi na nyembe ufe tuzikane. Udoye mi feo, udoye mi deo, miye udio. Menyama dipao, menyama dipao, miye udio. Oh baby, lo 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 lo. Your love you gon' make me go lo 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 lo. Anywhere you day, I go for lo lo lo. I gon' love you today, tomorrow ro ro. Oh baby, lo 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 lo. Your love you gon' make me go lo 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 lo. Anywhere you day, I go for lo lo lo. I gon' love you today, tomorrow ro ro. Baby, gang lo lo lo.
Snitches wanaona gere kwanza sheri full tank. Leo ni siku ya misele. Kimya kimya shibombo imeveshwa shuka. Jitu nyanya humioni mpaka nkishuka. Bilnas kaliomba kwenye kichupa. Gari yenyendo mpya sikui kuteza. Huna ndinga funa vimba ni ukatuni. Demwa kwanza kuniumiza lingolewa kwa baluni. Siku amini mapicha picha kama movie. Ndoka fanya njue plandi ya mapenzi ni sabuni. Polisa kisimamisha wala takileseni. Anani pasalam na pole kwa foleni. So kinyonge mabling mavieni vieni. Young Dar es Salaam kweli kweli. Ukiona gari kali mtewa ikuyona basi utuwe hindo gari yako. Yenye mbeke mkali mkipita utakuna bezi lake hindo gari yako. Nasema uwe gari yako. Uwe gari yako. Uwe gari yako. Uwe gari yako.
Choro, 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 choro. Oh my, I'ma get you mommy. Show me how you feeling this night. I'ma say your love, say na weenie weenie. Wanna wanna your love, they do me this night, yeah. I need your grace, me never relent, my love no get shame, my mother the case, my music is the bass, my sweet sweet bass, say my love no get shame, for you all day,
Every night, every day, every day, me go need my baby to call on me, close to me, yeah, yeah. By the time, when you day, wake up in the morning, man, I did
by your side for me, make you fall for me.
Oh yeah, yeah.
You
can go up with the lights down low, girl, it's too hot to keep on that low. Boom, boom, shots with the Louis, wind up your waist, send me Gucci. To run into you, first thing I know that you came to the club in a tight sheet, but I'm sure you prefer the rose, so we could get changed in the back seat, cause it's summertime and you know it's too hot for clothes, too hot for
utetere nisho zuba Nipe mchele usinipe juya Matepele tuliza pupa Usiji ukani utetiri
Like a poster. Now I'm gonna want a little taste. Excuse me for filthy things I might say. It's your fault, your body makes me that way. I know some games you might wanna play. You know I'm gonna wanna love you like this all night. Tangled up until the sunrise. Girl, you shining in the moonlight. Why you dancing in here so low? Say you from Santiago. Anywhere you go, I follow. I live and learn a little Spanish. Bájalo, mami. Bájalo, mami. Muévelo, mami. Que lo que, mami. Baila, la, la, la. Find your ways for me. So it's nice to know you. Can't wait to get you now in my car. Spread on the wall just like a poster. Okay, boy, now we
Na watoto wa kario,
yeah.
Dio kario, kario. Uma wana makario, kario, kario, kario. Temeke na kinondoni, alala manzese na mwana nyamala. Nijatu vipo fukoni, pitaga pepe mjila tandala.
Na wasikia machizo na undakamati, wana tata na vino na ilo bad body. Ina bidi jongeze newe big daddy, yes I'm a big daddy, and I'm a poof daddy.
Mama when the fire yo, umbe kusanya kama kwaya yo. When the number one desire girl, when you michezo when you mbaya yo.
Moja moda ufike tuende ndani, when you bonge la uwanja kita ndani. Nikonyeshe vile meufanya mami, sinaga utani, 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 utani.
Umbe katika piga magoti, piga magoti.
Kone boy ina wizi, kone boy ina wizi, kone boy ina wizi.
Upande mguu sawa, tembea, tembea. Nataka wanja ntame, sogea, sogea. Wakopo pambe, oh, kapotea, kapotea. Goma isambe yo kidedea, kidedea. Mashati ya mganga wame ya kosea. Wame kuja kusima kumbwa na chochea.
Kushata
pea moto kolea, kolea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao. Haya. Zima na mtandao. Haya. Sema nao, pigia bao. Haya. Sisi sosa size yao. Fuja vigenge kibiza mwenge kama desturi.
Kushata
wakuchezo mevali ya msuri. Tatu mwagia razi utatualibia shuguri. Mugi vizuri ulizio na nitaga nguri. Kama una imba imba ni kuitikie. Kome na loga kucheza mto kupigie. Cheke ulie ishike yachie. Wazangu na mie kache ni utulie.
Shika kamata sukuma tumbe. Shika kamata sukuma tumbe. Shika kamata sukuma tumbe. Shika kamata sukuma tumbe. Shika.
mata,
mata,
shika, sukuma, tune, shika,
shika,
mata, shika,
shika,
sukuma, tune.
Survivor kwenye jungle commando, kijujua panyo katafute pango, delea ndelea kushikia bango, tukufuwe nguo na vwa majigambo, jembe la kulima, tifua tifua, na vwa papeta kwa kamba daga kibua, shike, shike sege rangu nalijua, goma inoge kirele zangu paka na pasua.
Gonna feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Onda kako simple simple, akanaga maku. Kanabi impo impo, uko nyuma kichugu. Ati kako simple simple.
Hands on hands on.
Kushoto, kulia.
Yeah,
yeah. Seven dope that shit.
Woo-hoo.
Baby, wanna feel your vibe tonight. I know you gonna feel my vibe tonight. Onda kako simple simple, akanaga maku. Kanabi impo impo, uko nyuma kichugu. Ati kako simple simple, hakanaga maku. Kanabi impo impo, uko nyuma kichugu. Iyo nguo kama naiona, naiona. Watabu inavuingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana,
na na na.
Sema tena inabana.
Chemia Rwalis, Nido, Obachi Kwansa, Mrembo, Talina Bigambo, Anja Gazaru, Amira.
Inabana taiti nyo, nyo, baby style ayo kwafu nyo. Gana wana punch you, got your love, oh. Knock, 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 knock out, eh. Put your body on me, go down, no.
Let me say, eh, let me say.
Yo, Tuzi Rinyes, Chilimanjaro, Mutiko, Fetubere.
T-shirt japo maolewa nipeni jione na ngekewa nikasema cheba kanipa makesi eti anipime kwa bedi mwapesi eti anachinga magoli kamesi nisiwambia kama shosti kanivuta katikati katikati katamani pale kati katikati kale wakibati bati 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 kilichofuata
sasa sijui nikagonge nyangi au nikagonge bebe sijui nikagonge Kagonge nyanyi au nikagonge bebe sijui nikagonge banana au nikagonge yokozuna
kwa chana na mimi DJ kaka mfata mchapi wa kuasilei tunajua na kulaga mashemeji shemeji we
na mwana akufunga kaunga akachukua namba kabonga akukata salama kabonda akabonda kwa chini kanyunda asa sijui nikagonge nyanyi Kagonge bebe, sijui nikagonge
can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist. Hiya, you better than my ex. I got the room party, you can be my guest. Hiya, I wanna feel that taste.
Yeah, yeah.
Girl, I like it when I whine it. You wanna pull up right behind it. Feel the wave coming right in. Tell you one love, say you only want a top girl. Ain't nobody went like me, but my love ain't free. In there, hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for the basic beats. Yeah, that drink got me lit. I put my hands on my hips. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want? Baby, I'll be your number one. Nothing can beat me. I'm in charge. Listen to me, yeah, me, yeah.
Ooh, baby. Oh, baby. Shoot my thing, baby. Oh, baby.
Baby mama, wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana. Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take your class, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana.
2 seconds, everything done bust, oh. The kind of love I get for you, nah, mad am I too cost, oh. She asked me what in I love for life, I said what in no go touch us, oh, oh. Every day, nigga, see my mama smile, that make me the bumper, so ooh, yeah. Call up, pick up, call up, pick up. Call one beat, take a call up, pick up, call up, pick up. Call one beat, take a call up, pick up, call up, pick up. Call jam me, take a call up, pick up, call up, pick up, call, ooh, yeah. Baby say she like to dance a tonto, and then I make you conto. Baby girl, you the mommy, don't know. Baby girl, you the mommy, don't know. Oh, yo, she say she give me ghetto love and tell me say I really, really don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. Oh, for your mother, move for, for your mother, move for, for your mother, my for my foe. To my Adam, my game is cause I love you, mama, give me your dolly. Tell me, baby, girl, my baby, my
dolly. Tell me, make a
suit up for my baby, my
dolly. Tell me how much I go pay, my baby, go fly, go anywhere for holiday. This love, now I'll angolo. This love, now I'm still tick. They could play love with the move, yo. They can play where you go, they play mom, yo. Mom, yo, mom, yo, mom, yo. Girl, now me go, they play dad, yo. Girl, if you be baby, I be nanny, yo. See how she fine like a gun, yo. Yeah. Show my kalangolo, oh. Why, show my what, to roll it, oh. Baby, make a day where you dey, oh. Come make a show you special loving. Show my kalangolo, oh. Why, show my what, to roll it, oh. Baby, make a day where you dey, oh. Come make a show you special loving.
Anywhere you dey, I go dey, oh. Long as I dey with my baby, oh. Waiting them don't know them boy here too. Kiss me, baby, make them vex you. Carry them out and fuck their head, yo. Kiss me, baby, make a rest, yo. Nobody do me like you do. Kiss me, baby, make them vex you. This love, now I'll angle. This love, now I'm tinting yo. This love, now I'll angle. This love, now I'm tinting yo.
Tell me, baby girl, how you deal? Baby, tell me, make I know how you deal. Baby, tell me how much I could feel. I be go fly, go anywhere for you.
Man a OG, man a half humble, man a bossy. Fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the coast G. My money so long it doesn't know me. It's
just looking at my kids like I'm bossy.
But the bang, 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 hey.
Bossy, bossy, Godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy, fling a rag a rhythm like it's all free. Bossy, house on the post G, my money so long it doesn't know me. It's looking at my kids like I'm bossy.
Ayo, hey, Sean.
Ayy, hey, so when me spitty body with it, maybe gala get with it. Spitty body with it, maybe gala get. When me spitty body with it, maybe gala get with it. Wind up your body and spin it, girl. When you
because
ask myself, I never go. I look you, they love you, go, 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 go. I shall no say the dog go come, I'm more, I no say the dog go come. Money you look good, fit the lad, oh, ma. Oh, ma, life not on by gun. Whether you like or not, go by jing, jammy, you best get it, go, boss. So, yeah, keep me jack on, go. Anybody, we no want to search it.
Touch down back to back, you the best I know.
And someone to
are you awesome?
Let me introduce you to the classic DJ Exo Boy DJ K Lou.
Best I know. Oh yeah, you dey blow my mind, blow my mind, blow my mind. For your love, I go change my life, change my life, change my life. Yeah, but come here to your dance, make us play Lego. Dirty wine for me, nice and slow. So many nights I dey wait for matter to get you all alone for one eye. You do me something no lie, I go mad for your type.
Nothing I can't over my baby, my baby. Anytime when you need to come to me, my shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can't over my baby, my baby. My shawty, yo, oh, de my baby, my baby.
Baby, say you there for me as I there for you. Baby, say you there for me. I
care
for you.
Yeah, yeah.
Oh, no, no. Yeah, waiting me down, nothing I can't do for my baby, my baby. Anytime when you need me, come to me. My shawty, wallet. Waiting me down, nothing I can't do for my baby, my baby. My shawty, yo, oh, de-de.
my baby.
What you wanna do, girl? Where you wanna go? Cause anywhere you go, girl, I go follow, go. Cause I like the way you back it up, the way you go down low. And there's a reason they be hating on you, baby, you the baddest. Step on the dance floor and show you madness. I'll be a king, you be my real highness. Shut up, but you can't get me, why the flyers?
Baby, say you there for me as I there for you. Baby, say you there for me as I there for you. Oh, no, no. Yo, boy, point that.
Maybe don't go carry better. Yeah, do maybe. version.
Oh my do, oh my dad.
Zombie.
I do my do, oh my dad.
Fanya kama una duku, duku wa, duku. Kinyume nyume una duku, duku wa, duku.
It's the kids, baby.
Nimeshikwa na kipururu mama, Mungu kipa nataka kuli. Nikapake kiputururu mama, kwenye beti sama kuli. Lala, ameshibana taka kulala, basi leta mtu lala. Anambwembe kushinda jimanara, yani diko diko lala. Ananoga katende kaperemendene, anabahari ndi kasuru,
kasuru, kasuru.
Sama solti kwenye kuduru,
kuduru.
Nakanyonya kama kanduru,
kanduru, kanduru.
Nakaganda kwenye chochoro,
chochoro.
Fanya kama una duku, duku wa, duku. Kinyume nyume una duku, duku wa, duku. Fanya kama una duku, duku wa, duku. Kinyume nyume una duku, duku wa, duku.
Oh my do, oh my dad.
Sura zimevunda wananyune ya gerele. Wasifanye katunda waninyoe na nyelele. We sasambu wa sasambu,
weka.
Twende Arusha marangu,
weka.
Daya muogo chachangu,
weka.
Hadi chanyuma chakwangu, Ana bahari mgi kasoro,
kasoro, kasoro.
Sama solti kwenye kukoro.
I'm a classic DJ.
Nakaganda kwenye chochoro,
chochoro.
Fanya kama una duku, duku wa, duku. Kinyume nyume una duku, duku wa, duku. Fanya kama una duku, duku wa, duku. Kinyume nyume una duku, duku wa, duku. Lala, ameshibana taka kulala, basi leta mtu lala. Anambwembe kushinda jimanara, yani diko diko lala. Ananoga katende kaperemendene. Fanya kama una duku, duku wa, duku. Kinyume nyume una duku, duku wa, duku.
Yuma no kakati
Inas
Sasuba no kakati Yuma no kakati
Jizo Udele minona kwe Ozali no lokote Otoki no kutute Na pete kakati.
Pacificateur jusqu'au bout, Vital Kameni.
Yuma no kakati, Zoba no kakati. Yuma no kakati, Zoba no kakati. OLK, Initiative Plus. Toza kolia, toza komela, to yena programme. Lije, 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 te, lije, te, yope, bapesa ya.
James Mobwano, l'homme idéal.
L'architecte intelligent Jonathan Mutambala.
Gauthier mascotte, Obani Boulona dize. Olembi non a douze. Talabaninga ba continue. Nasima tangwa sale. Yope bafuta ya.
Poyo nani.
Yope bafuta ya.
Poyo nani. Nakate oye bani kutute. Osolo laka kilo. Mesoki okuti bandulise. Nalo yenge kaka bongo. Yope babwa kaya. Poyo nani.
Yope babwa kaya.
Boss Raoul Machoupe. Dimota Fashion.
Yuma no kakati. Zoba no kakati. Yuma no kakati. Zoba no kakati.
Excellence ZK. La Fondation des
volonté plus forte. Parfumerie Stéphanie Napoulman. Aïe. Eric Mandala, the one and only.
Diddy, 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 Radon Mendes.
Le président de Obina Mobina 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 Mobina.
Uprise Music, baby.
Flag, I got the recipe.
Kwanza na fura. Nitaimba na kucheza. Na kucheza. Washa mishuma. Weka keki juu ya meza.
Juu ya meza.
Oh, ila usini cheke. Nimekuletea zawadi. Kidogo lichobarikiwa. Akiwa na mkwete. Ajana dumu la maji. Nasije kakumwagia. Anakapicha kako nitaka post. Poso kupenda itawa cost. Leo siku ya kunisha jikoki. Rafiki zako tunasema happy birthday.
DJ K. Lou.